Abesibathembile bayasilimaza Nigi chenzo kethu kungembarasa Ngambona nje uphuma ekhaya elingena structure Bona siphethe kanje naye akazenzanga Ungaluze focus ngoba uzodingeka Nosathane naye angakhona ukukublessa Siphilo kwesikhashana nje asiphili forever Impilo ngathi ngube endala sinoku sepesha pesha Fana ukuthembile itshe kunokuthemba umuntu Kulezi nsuku abantu abasanabuntu Onokuthembile itshe kunokuthemba umuntu Kulezi nsuku abantu abasanabuntu Sengikhulile ngiyindoda mefada Le nhlonipho enginayo ngayithatha kumama Bathimta namu bheka abantu bazokudlala Bazokhohlisa bazokutshela namama I just wanna cry every time I look back Jidenga ngimthemba he step my back I'm a gentle slayer I never got my check What happened to the plan? What happened to the gang? When everybody left ngasala no hitman I'm the truth and I'm blessed in your jail and my man Jail and my man La best part and be led by a slimaza Nigi chenzo kethu kungembarasa Ngambona nje uphuma ekhaya elingena structure Bona siphethe kanje naye akazenzanga Ungaluze focus ngoba uzolingeka Nosathane naye angakhona ukukublessa Siphilo kwesikhashana nje asiphili forever Onokuthembile itshe kunokuthemba umuntu Kulezi nsuku abantu abasanabuntu Onokuthembile itshe kunokuthemba umuntu Kulezi nsuku abantu abasanabuntu
I see they wanna discredit my talent I can pull some strings, I can move a puppet Sekumelengi skimi gebe nguna means overprotected The ways into zingakhona nama ngikho-happy
Abe ngisayine khona bahlule kukungimaketha Ukubaleke nestyla sami manje uyasisenga Inyama ishele ishiswa yilo muntu oyiphekayo Back in high school bengezwa ngomuntu okherayo Amakhetha buyer feeling lemqondo ukuba curious Impilo akusijoke kumele uyithathe serious
Lo muntu ophila naye uyozokufela Uyozohambisa indaba zakho uzokuhleba I've lived it, I've seen it Life is a merry-go-round Life is a merry-go-round You say life is a merry-go-round
La best part embile bayasilimaza
Nigi chenzo kethu kungembarasa
Ngambona nje uphuma ekhaya elingena structure
Bona siphethe kanje naye akazenzanga
Ungaluze focus ngoba uzolingeka Nosathane naye angakhona ukukublessa Siphilo kwesikhashana nje asiphili forever Impilo ngathi ngube endala sinoku sepesha pesha
Onokuthembile itshe kunokuthemba umuntu Kulezi nsuku abantu abasanabuntu Onokuthembile itshe kunokuthemba umuntu